or up. This is the remix, man. Nyasubi ndani ya banyu mzee.
Wanajua bingwa yupi? Nani gwiji?
Sisi.
Watoto wa mji huu wote shatandika miti. Biti kija kwa nacha huwe natoka gambichi. Chichi watu wa Ntwara ni Mbagala ukijichi. Man, kama Dubai ya giza oda. Mina beat kadem na boda boda. Aya maji ya mwezi koga. Sisi wazee wa anga nye chini na Saratoga. Ugo nire, mambo wi mambo tawire. Mkija bila breaki mtakufa we. Mi, kushindo pambano hakuna ni majabu kakukuta milima Uruguru chunya. Sasikiza hili, afu sikiza shairi. Ngoma zangu kuzerewa mpaka dimbili. Ndiyo, nika sheshe changamoto vumilia. Ka umeoa mwanamke mwenye mtoto.
Relax, relax, 255 man. We going up, are you Raider man? 250, let's go Raider.
Nyita papa mkubwa, imfura sindi buchura. Iji sasu charutura, kuga kef na katura. Imigami mchura, oya na mutimi ngura. Hazi na omna nura, nuto tuyuzi mungura. Manyajira buvura, wamanga itambura. Ndomo kabimbi sura, ngagu siga bakuvura. Mhonja ngurubura, inzira mpinda nyura. Hibya kumanura, niga chira vira rura. Narapche bange mutara, menye nzira munyura. Mucheka kwa muteyu, goba gusa humura. Rukavu nizina na hawe yendi sungura. Nago ninda guzo muchi. Naje ntacyo binyungura bo muterwa wa nyuma ibi nungura muri wungu zimukomeje gukungura iyi rap ninga food nyega nyezi shundura turayikina nka barya niga nimwe mfungura. Now I'm a been real with y'all, mi amigos, I've been running this shit since 2-3-0s. I've been getting paid, you'll be doing your free shows. I win these games while you busy missing free throws. Sit down and learn from the king motherfuckers. Niko muvuduku kaze jye ntabwo mwamfata. Yo no I raised your sons ni baba. I never stop eating your game, check the menu.
Yeah, we back 255 right now. Straight away from Rock City, Rap City. My nigga Nengo, let's get him.
Mini zedi ya gold ya bring bring. Maishani ukini win una big thing. Una everything up on the run town. Nitafute unipate we juu ya crown. And trust me kila moja na nitaka. Msibani lambi lambi japo chachi ni sadaka. Siri ya kitambi ni mimi bila shaka. Nikose uje ufe maskini mother. Mieni lushwa kwenye public service. Deficit budget ya fukara kwangu najis. Ukinipata ishi nami kwa nidhamu. Nyotangu imefanya paka mcharo kawa mtamu. Na unabudi kuinama si unataka cha uvungu. Cheka tu Afrika sana tunamona koi mzungu. Binadamu umeumbwa kusema. Ata mimi ningekuwa wozu ningemtendea sepetu wema.
Chill Nengo, chill, chill badige. We going up again. It's now 257 in the house. My nigga Beefus, let's kill them.
Toka Kayanza mpaka Buja kuna kunifikia. Uwe wa Nyanza wakuja wote wamesha potea. Nisha wabwaga wote na kibuka kidedea. Bingwa wa misimu yote na nini cha kuniambia. Ama hip hop keeper, Beefus the shooter. Watoto wa kike wananitaga the rooster. I'm lost king of first school and new school. Get out my way nigga, I'm so cool. Unstoppable kind of thing, hurricane. Impeccable and I'm like King Solomon. Toka ends mejifunza kufight alone. Iko was mi wa kwanza on this front. Iga wane, be number one. Bisha ni kushone, first ni kutane. Hatuko saa mna fever hamjamin. Taji chawa kudeliver, haya madin.
Awari chumi na tibidi nange mogara mnyegaho ngasamye. Mushake miyunge ngame nyujibi hatane. Miruke gusomja Francine na usigi ngorane. Ngorane nijewe naraba sidze ni mnihangane. Ngora dance on dadili mbanga na rapa mura beats. Zoba ganzan zoba hamban zona bicha kuma hit. Imujinga igitega ni makamba banyita kingi. Na umiko meza nginyo nyihende mura humba muri wiki.